ZWAP.com.
Ngicela ungiphathe kahle wesuyidima lavo. Uthando lwethu luvutha amalangabe. Ngikuthandile ndanomuntu mongazi. Uthando lwethu luvutha
Singalo vumeli, luphele.
And I'm
wondering
a time.
Singalo vumeli.
ZWAP.com.